Hello, we are not available now. Please leave your name and phone number after the beep. We will return your call.
Molo, Father God. It's me. You should know me by now. Kudalanza mukufonela, like, there's a lot of izinto ezimbi ezenzekayo kulo mhlaba, and we need your help. And as nokuba uyandimayiza or what, but you know what? Never mind. Please call me back as soon as you get this. Bye.
Nixole bantu bamina bengaqondile ukunifikisela ngesinyembezi. Kodwa uma nikwazi ukukhotha iqiniso nilize liyababa kuyacaca nisazoyikhotha nebhenge yomile. Nisazoke nihambe izinyanga nihambe izangoma niphehlele igobongo kube nhlanga simuka nomoya. Amathi asazoke abuyele kasifuba uma nifuna izikhala zokufunda bezilandula ningena kusho lutho. Izinto ezinhle zihamba nabo nemali uma ungenamali yokugwaza usala phansi. Waphulula umkhaba omunye ubaba wathi mina ngibone ngami ukuthi kuyalaleka noma ungadlanga. Inqobo uma uzawuvuka phakathi kwamabili ubike isuzu lakhe enkosini hayi ebantwini. Kuzoluka. Akumele nikwazi ukuthi esibelethweni sowesifazane odelelekile siyaphuma isifundiso. La ngaphandle kukhala nongashonele, kusinda nongathwele. Sisethu zinela imnyama sisezwa nokukhala kwamankakani. Emnyama igwaza emnyama, khanyisa baba kumnyama, iqedana yodwa indle emnyama. Bathi abesifazane angcono amadoda ithu nalo mfana lisecaleni kwendlela. Thina abesifazane nasezidlini basingenela. Bangena ngendlovu iyangena bazenzela basishiye ngalazi. Izicubu zenyama yethu ezitholakala ecaleni kwendlela. Kwakhala umajazi wathi ngile emaphoyiseni afika ngichitha. Bathi okwahlula amadoda kuyabikwa kubikwa kanjani. Abesilisa baphenduka ihlaya uma beyobikwa. Wathi unomalanga ongenani ngikhombisani ithuna lakhe ngizosho kulona ngithi makhanyisa kumnyama. Uthi unina wafela ezandleni zakhe emtholampilo bebuka bethule bembuza ngobunye wanampumulo ubehlalele nonyawo oluvuvukele. Wathi unomalanga ngiyavuma isifo sikashukela siyabulala ngoba samthatha unina. Kodwa abantu abamnyama banesandla ekufeni kwethu ngoba baba nempakamo efundeni kwabo. Mangingikhumbuza ke ngenza kwethu sifundela ukuba ngcono kunezolo hayi ukuba ngcono kunabanye.
Andithini naniyazi ukuthi indlala iboshwa. Kanti sube isithini indebe endala mayisitha sifase ibhandi kuze sihlakaniphele ingomso. Mina zangifikela insuku zilandelelana ngilala ngingadlile. Umakhelwane khupha okudala efake okusha. Kanti iphila ndithi isandla sigeze esinye. Omunye sewageza ngegazi lomunye khona kuzokwenzeka okungenzeki. Benyanzelisa amaphupha angafezeki. Songazuva ingane encane imemeza zithi malume uyangilimaza. Isiqhelo siyoyisa uzoqhubeka ngathi akazi azwe lutho. Kanhle mali ikhethe bani shiye bani. Nabasendelayo sebakhethe uyithatha ngodlame bathi ayizi kalula ngoba inenyembezi kodwa uma beyiphuca iyakhawuleza ukufika esandleni. Bathi akufani nathi sisebenza iveki lonke emaspeya bese sidunjelayo amakhanda ngamatyala esiwenzile. Indaba nifundiseke kakhulu niyalibala ukuthi nisukaphi ngobani nilibhekise kuphi. Senafundela uba ngcono kunomunye sekwenze njani. Nengane ziyaqhudelana ngokumitha zohlulu ewe nowayi zithi kunye kuyafana. Maningaziboni ukuthi ngiyakwazi ukumitha yebo noma cha ngibani indoda ezoshatela mina. Nale ndaba yothando seyiqala ukungiqeda besifazana bekho mzulu. Mangapha amadoda sekomithi suicide ngendaba yothando. La ngaphandle khona ababulala besifazane bekhupha ama-private parts egameni lemali. Masowubuza kwenze njani? Bathi abonge sisenza njani ngoba imali ayikho nathi asithandi makwehla iy'nyembezi sizame icebo lokugweba indlala. Masifunde singafundeli uba nemali. Singafundeli uba ngamasela ngoba imali iyakwazi ukubalekela ma ikubona ukuhlakaniphela.
Ingaba yindlela esophilisana ngayo lena. Ingaba yindlela esophila ngayo lena. Ingaba yindlela esophilisana ngayo lena.
Sizukulwana esilahlekileyo sithe phithi ngeyasentshona impilo. How did you lose it this way? Siyaphalala asizenzi nto nje sibethwa liphango nempatho gadalala yabo. Why do we have to kill one another? Do you get it? He is also my brother. She is also my sister. Black lives really matter. Wake up and smell the coffee. We are free, but freedom is not free. African child, where did we go wrong? We are dying every day. We are killing one another, but life is worth living. Just take it slow. Life is full of love and compassion. It is time to make a change. It is time to stand and choose the right way. Let us strive and make peace in this space.
Let's open the sun and go.